It's Daddy Aitken.
Nilikupa moyo wangu na upendo, alafu tayali niliacha pagawaga na walembo. Mie mbona tayali nishakupa mamlaka kwenye pendo, alafu tayali ushasema sitobaki na pengo. Masikini moyo wangu mimi, ulijua mapenzi ni stare. Ujana wangu lakini au niseme naponzwa na bare. Kukuza asila kidogo, mingine yanaongelekana. Kuna muda litoka kidogo, ila nafasi yako ipugo. Kuna wakati nilikukera saa, ila waliongeza uongo. Wale walisema kwako nimepotea. Wale wakanipa mengi ya umbea. Wale walisema kwako nimepotea. Wale wakanipa mengi ya umbea.
Kukicha, wangando na wapa mipicha, watakutumia dipicha, wanachotaka kutuachanisha. Katulia pangeli ya kanisa, kuracha kututenganisha, wapuze ya wanajipia, na manisha, punguza pressure. Wao wako bize na trend, mimi niko bize na we, pejiza udakuza watesa, leo tuwegize tumekufa. We are don't care, si wanatafuta cha kusei, tuape wakadanganya ne. Kati ya Kimara ambes, siza mori mpaka Bombay. Tubandike bango lenye picha, kiwana kapete na kuvisha. Acha waonge, bandola otulicheze, toki wageto tuwazome.
Punguza asila kidogo, mingine yanaongelekana. Kuna muda litoka kidogo, ila nafasi yako ipugo. Kuna wakati nilikukera saa, ila waliongeza uongo.